olo e mafuta male SBS Samoan.
I ta alonga ua toe mōli mawina fō i le ese ese o fina ngalo faaalia i le mata upu i le a ia tangata olo ofisilingia lo lātou tū langa faaitupā. E tau vai i ta alonga faavao mālo, ai maise tau vanga faapitoa mōle tūpā o tamā i tai. I le fūsuanga i le Olympic Games i Paris, i le vā o le tamā i tai o Angela Carini o Italia, ma Imane Khelif o Algeria, na tongi le solo ma le toe fia fusu le tamā i tai o Angela Carini, ai faatoa fāse fulma leono se kone ua mai au le fūsuanga. O loo maalo losi fina ngalo nisi, i le faa iunga ale International Olympic Committee le IOC, e faa tangaina Imane Khelif, ona tauva ita alongo le Olympics i Paris. Ona na faa saaina ele IBA, le International Boxing Association, ona tauva oia ile World Championships ile tausanga taluai, ona ole tulanga fisilingia pe oia o se tane po o se tama itai. O se tūlanga whenumi ai, na whaiti o ina ele so upu o le IOC, Mark Adams.
This involves real people, and we're talking about real people's lives here. They have competed and they continue to compete in the women's competition. They have lost and they have won against other women throughout over the years. And by the way, this isn't, should make this absolutely clear for everyone, this is not a transgender issue. I know you know that. But I think there has been some misreporting on this, and I think it's very, very important to say that this is not a transgender issue. These women have been competing in competitions for many years.
Le Suiso Upu o le International Olympic Committee, le IOC, Mark Adams. O tātou talana?
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.